Resistiendo al mal, producción.
One X.
Natamani nikuone ila mpenzi uko mbali na mimi. Naisi nikushike ila bado inabaki stress na mimi. Kwenye mitandao nishachoka nataka mikuwa na we. Sababu unioni kabisa hata mimi sikoni kamwe. Kwenye mitandao nishachoka nataka mikuwa na we. Sababu unioni I love you and I love you so much. I love you and I love you my girl. I love you and I love you so much. I love you and I love you my girl. Home to dirushe tukurera hari wachachari na umashonga walule wakonde watoke wabanduke. Uja home to dirushe tukurera hari wachachari na umashonga walule wakonde watoke wabanduke. Uja home to dirushe tukurera hari wachachari na umashonga walule wakonde watoke wabanduke. Uja home to dirushe tukurera hari wachachari na umashonga walule wakonde watoke wabanduke. Oya baby, oya, oya.
Kate, kate, kate. Eh basi tu kate, kate, kate my lover. Tucheze ni shoki, shoki, shoki ro yangu. Hata dombolo, mbolo, mbolo ro yangu. Tukate kiuno, uno, uno my lover. Antoto nzuri tena kimwana. Oh baby usiniache, kichuna wangu zapo upo mbali. Penzili tunze, oteno kirudini kisindomoni, erozi wa jumbe.
I love you, and I love you so much. I love you, and I love you my girl. I love you, and I love you so much. I love you, and I love you my girl. Kukulera hari wachachari na umashonga wanune wakonde watoke wabanuke. Kuja home tujirushe kukulera hari wachachari na umashonga wanune wakonde watoke wabanuke. Kuja home tujirushe kukulera hari wachachari na umashonga wanune wakonde watoke wabanuke.
Kuja home tujirushe kukulera hari wachachari na umashonga wanune wakonde watoke wabanuke. Oya baby, oh yeah, oh yeah.
Eh basi tukate, ekate, ekate my lover. Tucheze ni shoki, shoki, shoki ro yangu. Hata dombolo, mbolo, mbolo ro yangu. Tukate kiuno, uno, uno my lover. Eh basi tukate, ekate, ekate my lover. Tucheze ni shoki, shoki, shoki ro yangu. Hata dombolo, mbolo, mbolo ro yangu. Tukate kiuno, uno, uno my lover. Eh basi tukate, ekate, kate my lover. Tucheze ni shoki, shoki, shoki ro yangu. Hata dombolo, mbolo, mbolo ro yangu. Tukate kiuno, uno, uno my lover. Ah.
Baby you marry me, you be kissing me. Baby you marry me, you be kissing me. Oh yeah, oh yeah. Downtown Records.